This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Carrier and Hemdi from Uganda.
Call.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo ya ribike Peso sishike mfano mtu kukutike Utone kala sila lote si chochote Utone kala kala kwa watu siku zote Wale mwengu awatakupa mkono Magonjwa takuvuta ndana shimo Utakata tamaa utandama na bara Pumzi tovuta kwa raa kwa lo sombe kawai Survive for fitness, never trust nobody This word of witness Watakukana ata kama ndugu zako Watadiriki sema hawajui hutokako Mama chakulia Hali onani majaribu tuwe dunia Ipo siku mambo yako tatulia Utaweza takusau ya zamani lupitia Oh hii dunia
Wagalalina Kendokole You should think about tomorrow Not only today Wagalalina Kendo kore Oh Kendo kore yeah.
Wapo wapi marafiki loko nao Enzi zile pesa mekutembelea Awapo tena nawe wamekukimbia Sasa uko liko tayara na kukandia Mki wako nae nataka taraka Anasema maisha na wamesha choka Anataka rudi kule kwa oliko toka Sababu maisha na yoishi na wamesha choka Ada ya watoto jalipia Kodi ya chumba na yonadaiwa Unazidi changa nyikiwa Ata unajuta okwa ninu lizaliwa Pige moyo konde Maisha uya shinde Bado safari ndefi yenye miba na mabonde Swage kinyongo ata kama likutupa Remain strong, be strong, be jealous, that's all
Wagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Wagalalina Kendo kore Oh Kendo kore Binadamu sio watu Ukiwa na shida tutoa onya Ona sasa wamekimbia Ona sasa wamekimbia Wagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Wagalalina Kendo kore Oh Kendo kore Oh oh Wagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Wagalalina Kendo kore Oh yeah Kendo kore Binadamu sio watu
Nikwela takupendo kiwa na kitu tu
Ukiwa na shida ndio waona
Watakujali vipi ukiwa na shida ndugu yangu
Ona sasa wamekimbia
Kali Rashid
Ona sasa wamekimbia
ECT Master J
Ona sasa wamekimbia
Maisha na panda mbili Usife moyo Zingatia Sikia Siku zote ndio yanavyotokea